waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato radio s b s faahfaahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s .com.au xariijin soomaali xerada qaxootiga australia ee maamusha ee ku taal manus island dalka b n g ayaa si rasmiya loo xiray, laakiin weli waxaa socda xiisad u dhexaysa maamulayaasha iyo qaxootiga halkaasi ku sugan. In ka badan 600 oo qaxootiya iyo magangelya doon ayaa weli ku jira xeradan ku taalla saldhig ciidanku leeyahay ee ku taalla meesha Lombram loo yaqaano. Biyo iyo koronto midna ma laha xeradu kadib markii matooradii la damiyey xeradana laga qaaday. Cabdulcasiis oo ah qaxooti Suudaan ka yimid ayaa sheegay in qaxooti badan aysan xalay seexan, weliba ay cabsi ka qabaan waxa ku dhici doona.
Maadaama
cabsi weyn aanu qabno maynaan seexan, waxaan islahayn way soo noqon doonaan oo xerada ayay soo weerari doonaan. Weliba habeennimadii maanaan seexan, marka xalay oo dhan digtoonaan ayaanu ku jirnay. Qaarkeen ayaanu waardiye ka dhignay. Kala bar xeradu ma lahayn koronto, way damiyeen xalay. Subaxii markay soo noqdeenna matooradii ayayba qaateen. Xilligaas la joogana xeradu koronto ma laha. Maamulayaasha Papua New Guinea ayaa sheegay inay qaxootiga u wareejin doonaan guryo iyaga loogu talagalay oo loo dhisay oo ku yaalla magaalo ku dhow oo la yiraahdo Lerengu, laakiin qaxootiga ayaan rabin inay baxaan sababtoo ah waxay walaac ka qabaan ammaankooda, iyagoo sheegay in dadka deegaanku ay hor istaageen dhisidda guryaha qaxootiga loogu talagalay. Siyaasiyaha ra-iisul wasaaraha Julia Bishop ayaa Sky News u sheegtay in adeegyada aasaasiga weli ay haystaan dadka xerada ku jira loose baahan yahay bay tiri inay baxaan.
The PNG government is in charge of security matters. The alternative accommodation for refugees and also accommodation for those found not to be refugees is providing all these.
Dowladda Papua New Guinea ayaa ka mas'uula arrimaha ammaanka iyo weliba goobo kale oo la dejiyo qaxootiga iyo kuwa aan loo aqoonsan qaxootinimada, wayna siinayaan adeegyada aasaasiga oo ay ku jiraan biyo iyo cunto iyo koronto iyo weliba daawooyin. Marka way haystaan adeegyadaas, dadka aan loo aqoonsanayn qaxootinimaduna waa inay dalkoodii hooyo dib ugu noqdaan. Afhayeenka arrimaha socdaalka u qaabilsan xisbiga Greenka Nick Mickam oo ku sugan Manus Island ayaa sheegay inay jiraan 3 goobood oo maamulayaasha PNG iyo Australia leeyihiin waa in dadkani ay u guuraan. Laakiin Senator Mickam ayaa SBS u sheegay in mid ka mid a goobahaas qaxootiga loogu talagalay in la dejiyo weli dhisma uu ku socdo aysan ahayn, buu yiri, meel qaxooti ama cid kaleba ay degi karto.
Ready to go and there's over 600 guys in the center, so if Julie Bishop will put it up or anyone else in the Australian government is claiming that today there are
waxa diyaar ah 450 sariirood rag jooga, xeraduna waa 600. Marka hadii Julia Bishop iyo Peter Dutton ay gudoodayaan maanta, waxaa yaala sariiro ku filan 600 oo qaxooti ah, been ayay sheegayaan. Qareen Papua New Guinea u dhashay oo u dooda qaxootiga Ben Lomay ayaa sheegay in dacwo uu geeyay maxkamadda maalintii shalay ahayd, kaasoo lagu joojinayo xiritaanka xeradan go'aanka maxkamaddana in dhowaan la sugayo. Mr Lomay ayaa ku doodaya in difaacidda xuquuqul bini'aadanka ee dastuurka Papua New Guinea lagu xadgudbay. Cabdulcasiis Aram oo qaxooti Suudaniis oo 24 jira ayaa 4 sano iyo bar ku noolaa xeradan, wuxuu SBS u sheegay inuu doonayo in dowladda Australia ay u ogolaato in dalal kale oo dib u dejin ogol qaxootiga in la dejiyo sida New Zealand. Xerada Lombram ayaa lagu qasbay in la xiro kadib markii maxkamadda sare ee Papua New Guinea ay xukuntay in xariga dadkaas ay sharci darro tahay, dastuurka dalkaasna aysan waafaqsanayn. 6 ka mid a qaxootiga ku xirnaa Manus Island ayaa dhintay, iyadoo mid ka mida la dilay ilaa markii xeradan dib loo furay 2012. Senator Mickam ayaa sheegay in Labourka iyo Liberaalka ay qayb ka yihiin xaaladda ka jirta Manus Island. Wuxuu sheegay in kadib markuu shaqsiyan u arkay xeradan inuu dareemayo in dadkaas loo baahan yahay in xurriyad iyo ammaan ay helaan.
It's just absolutely shameful. I mean, I walked around that center yesterday, and one of the questions I was asking myself is how.
Waa wax laga xishoodo. Xeradan ayaan ku wareegay shalay. Mid ka mid a su'aalaha aan isweydiiyeyna waxay ahayd sidee naxariistii nooga tagtay dal ahaan, sidee ayaan heerkan hoos ugu dhacnay.
Waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada Arbacada iyo Jimcada 10 fiidnimo, ama kaga soo cesho websaiteka iyaga iyo s b s radio app. Booqo sbs.com.au/somali.